color picks. Brother Manny Dooley Sykes. Pancho Latin. The Hot Records. Live Untouchable. New Money. Madoa Kadibari.
Unakaa kia sara sara tamchana ujara rafu nataka wazuri kama Rashida Wanjara mademu wazuri bongo watu nabeba vinara kama wendo meshindwa stop. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apato na ne siwe kama haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema stop. Mane 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 it's all about a Benjamin Joe apato na ne siwe kama wewe haujamin siku wa manane baka 6 in the morning baka wendo nasema stop. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipati ni kwa wenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipati ni kwa wenye akili za kuzaliwa. One for the money, two for the show, three beba hane, four dota blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitaya kaya kose. One for the money, two for the show, three beba hane, four dota blow. Duli number one, bonge la bisho, kutoka geleza ne, mitaya kaya kose. Gonga, songa, abasi songa mele, adoka nipa pamba yani vitu vya mbefele. Dada, chonjon, kitu cha pele pele, leva ntachabo, ngoma kama mbele. Gonga, songa, abasi songa mele, adoka nipa pamba yani vitu vya mbefele. Dada, chonjon, kitu cha pele pele, leva ntachabo, ngoma kama mbele. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.
Alafati kumechiwe Pancho Latin Guitar.
Walokuwemo wacha cheza na kuimba sema anaibani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa. Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza anaibani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.
Sanga kongele manalumango manumbo mbaka Masaki. Sungwe gagaja gamea gongiri daba ikiro daba miangu.
Waliolala wacha simuliwa, walokuwemo wacha cheza nebani watakubaliwa, ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa.